wakoneda wanga, ai wakoneda wanga, chikondi chikata ni choncho. Ai wakoneda wanga, ena wakoneda wanga, oti wakoneda wanga, chikondi chikata ni choncho. Kodi mwatani simu kupepeseka Kali zomweni za kale kale mkusiku mbuta Mula kuila na kankani pangono kutia niwezi Sipanka pita ola tisana la kulani Kapanda kuhimba ukandi kulacha Lelo kakuimbira foni ukumahidula Pena kakuimbira foni Choni wa waine, na choka na anu kutali hane Ena miri, didawasia kusaka inu Choni wa waine, di mamemoleza kare Choni wa waine, ama ya maya maya mamba Ai okoneda wanga, ena okoneda wanga Koti okoneda wanga Gari chikondi chata Nena zindi kwete Manditu baza miyandawe Kai wala nini mutu Kusiana nzambere kwane Kusandi wawa niza kuhe Koti okoneda wanga Ida kukona muzama Hai okoneda wanga Nena okoneda wanga Awamuna hawa ndi mati milione Ango kwina nchito kutasango kala Banditu akumaka endanso ndi ya bwana Pena akumaka fulira chito wawo Awakazi wawo ndi Miss Universe Chipazuwa panzi kuziti Banditu akumaka pananso kuchikwebe zando Izome zima chitika chikondi chikata Choka na anu kutali hane Ena mbiri Didawasia kusanka inu Chungi wawa hine Ima memoreza kale Chungi wawa hine Ama ya maya 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 Oh 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 Ai okoneda wanga Nena okoneda wanga Koti okoneda wanga Chikoni chikata Gari chikondi chata Nena zindi kwede Manditu baza miyandawe Taiwa nine mutu Kusiana nzambere wale Zandi wawa niza kuhe Kodi okoneda wanga Inatakukuna mbuzia Ai okoneda wanga Nena okoneda wanga Ai okoneda wanga Chungi wa waine Da choka na anu kutali hane Ena mbiri Ida wasia kusaka inu